Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti bamwanyi mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Naho mwebwe mudukurikira kuri internet ni kuri www.radioyacu.com, ariko rero ni mujye no kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio Yacu, naho mukurikire iki kiganiro cyanyu muri isanga uko kirimo gihita.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze kuri mwese muri isanga. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 umuryango w'abibumbye Loni washyizeho umunsi mpuzamahanga ngaruka mwaka wo guharanira ukuri n'icyubahiro ku bantu bazira guhonyora uburenganzira bwabo ku buryo ndengakamere, by'umwihariko abazira iyicarubozo, imfu zidasobanutse n'abazimizwa n'inzego za Leta. Ababo baba bakeneye kumenya ibyabaye, impamvu yabyo n'ababigize mu ruhare. Ni Loni yabivuze icyo gihe. Byifashe gute rero mu Rwanda? Nibyo tuganiraho n'umutumirwa Uwamwezi Delphine. Ni umwe mu bashinze umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Rwanda Accountability Initiative, tugereranyije tukagenekereza ni nko kuvuga umugambi wo guharanira ko u Rwanda rubazwa ibyo rukora. Uwamwezi ashinzwe muri uyu muryango wabo gukora ubushakashatsi, gukusanya no gusesengura ibimenyetso no kuganira no kugira inama abategarugori babuze abagabo babo. Ari muri Australia. Ntabatindiye rero mbazanira umushyitsi. Delphine, uraho neza? Urakomeye?
Muraho neza Bwana Kamirindi.
Nagira ngo mbanze ngushimire cyane rwose kwigomwa kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika wigoma umwanya. Ndabizi ko aho ngaho muri Australia ubu ngubu ni mu gicuku cyane. Ntabwo nabona rwose amagambo yo kugushimira. Urakoze cyane, no mu izina ry'abumva ijwi rya Amerika rwose mbikuye ku mutima ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane, nange ndabashimiye ku butumire. Naho iby'amasaha nyine ni ukwitanga, kuko turi mu bice bitandukanye by'isi, amasaha ntago ajya ahura, ariko nta kibazo rwose. Nishimiye ko mwantumiye nkaba nibaza ko ikiganiro kibugende neza. Murakoze.
Ikaze rero muri iki kiganiro nuko muharanira rero kumenya uko ibintu bimeze, by'umwihariko wowe ugakora ubushakashatsi ugakusanya ibimenyetso. Ni ukuvuga yuko ubwo ngubwo umenya n'abantu bazimiye, abantu bapfuye ku buryo budasobanutse. Hari ingero waduha z'Abanyarwanda cyangwa Abanyarwandakazi aho ngaho mu muryango wanyu muzi bazira bene ubwo uko guhonyora uburenganzira ku buryo bukabije gutyo?
Ingero ni nyinshi cyane, ingero ni nyinshi, ariko kubera impamvu z'umutekano, kubera impamvu hari amakese nk'abari mu mategeko, ntago twazivuga zose, ariko icyo nabwira ni uko urutonde ni rurerure cyane. Hari ingero nyinshi zizwi, abantu bamenye uburyo butandukanye. Wenda nko naheraho n'umubyeyi, umupapa witwa Matuje, Abanyarwanda benshi bakurikirana amakuru ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye baramumenye. Bamenye ko yaburiwe irengero inshuro zirenze imwe, inshuro nyinshi akaboneka nyuma umuryango ukamushaka baramushaka ukamubura nyuma bakamenya ngo yarafungiye ahanaha urumva mbere abura ntago bari baguze ko yafunzwe nyuma bakamubona nyuma agatangaza ko yari yarafunzwe yakorewe iyicarubozo akongera agafungwa kugezaho byagezaho noneho akongera akabura burundu. Matuja Afrodite ni rumwe mu rugero rwamenyekanye cyane na Diago Ndampereho hari ingero nyinshi.
Matuja yazimiye ryari? Yazimiye yego
byatangiye donko kuri izo cyumba bwiye ndibaza ari nk'eshatu cyangwa nyine niba ntibeshye niba nibuka neza ariko byatangiye mu myaka itanu ishize actually banzirenga ariko ubwa nyuma abura yabuze umwaka ushize donc abamukurikiranye yagendaga abura akongera akaboneka imyaka ibiri ine yanatanze ubuhamya cyane bw'ukuntu yari afashwe mbese we agera kuri izi kategori zombi zo kuburirwa irengero zo gufungwa zo kwitwa yo gukorerwa iyicarubozo mbese byose ibyo ibi byose navuze uyu munsi kuri uyu munsi Roni yibuka cyangwa izirikana byose yarabikorewe arabigirirwa kandi na n'ubu yaburiwe irengero ntago ibisobanuro byari byaboneka.
Nuko noneho rero mu by'ukora uganira ukagira n'inama counseling abategarugori babuza abagabo babo wowe uvugana nabo iyo muvuganye wumva bameze gute mu mutima wabo mbese bameze bate mu magambo make
ntago umuntu yabona ukuntu abisobanura kubera ko nagahinda gakabije cyane nagahinda kadapfa kugaragara kandi n'agahinda bagendana nako kandi bagakomeza kugenda ndetse ntago baba bashobora guhagarara kubaho cyangwa ngo bahagarare gukomeza gushakisha gukomeza kwibaza uko ejo bizagenda cyane cyane nk'ababyeyi baba barasigaye bafite abana bafite iyindi miryango ntago agahinda kabo ushobora kukumva nta muntu ushobora kukumva keretse uwagaciyemo. Agahinda ni ka gahinda ko gutegereza cyane cyane nk'iyo batazi umuntu niba yarapfuye niba hari ahantu yagiye niba byagenze gute ngo wenda bamushingure bagahora bategereje. Hari abana tuvugana cyangwa tumenya amakuru yabo ko bahora bategereje, hari abana banga kujya ku ishuri bavuga ati ngende ntegereje ko papa ari buze kugira ngo ataza agasanga n'ahari. Hari abana batinya kujya ku ishuri kugira ngo batababaza ati si papa wari hejuru agenze gute kuko nabo nta gisubizo bafite. Mbese ni uruhererekane rw'ingaruka z'uko kubura cyangwa kugirirwaho iyicarubozo kandi udashobora kubivuga. Mu kanya hari ikibazo mwari mwambajije mbere nagira ngo wenda mbere ko dukomeza kubiganiza tuvugana nabo n'iyo miryango mvuge n'abandi bantu.
Yego.
Muranyemerera mvuge nk'abandi bantu nka babiri ubusanzwe ko nababwiye ko ari rurerure cyane ariko iyo urwo rugero rumwe n'urw'umupapa wari ufite abana babiri batoya Matuja abantu benshi abanyarwanda benshi baramuzi ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko hari Matuja yari afite n'umuvandimwe we hari murumuna we nubwo abantu benshi batamuzi cyangwa batabimenya ariko yari afite murumuna we rwose ukiri mutoya Tuyisenge akaba yari yavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri yari mu gisirikare cy'u Rwanda urumva ko yari akiri rwose mutoya noneho abamuheruka mu kwezi kwa kabiri ku mwaka ushize ntibazi niba yaraguye ku rugamba ntibazi niba yararwaye akaba ari mu bitarahano ntibazi niba byaragenze gute urwo ni urundi rugero mbahaye rw'uwo muntu nawe batazi uko byagenze. Hari undi mbese ndababwira bikeya kuko urumva kubera impamvu zitandukanye ntabwo twavuga detaye nyinshi ariko hari nk'undi mu rwose twamenye nawe navuga ko yari umujene yari umupapa nawe ukiri mutoya witwa Ernest Manirakiza ni umugabo afite abana babiri batoya akaba yaraburiwe irengero mu karere ka Rubavu Natanze detaye nyinshi ariko nukuvuga ko abantu bamubonye rana nk'iyo uri gushakisha abakuru ubaza bamubonye nyuma igihe bamuboneye ibyo yari yambaye detaye nyinshi cyane ariko nk'abamubonye nyuma bavuze ahantu mu nzego za leta imodoka yaramufashe yamuvanye ahantu yacururizaga imutwara ahantu mu nzego za leta abantu bahamya ko ariho bamwinjije ariko abagiye kubaza bose bakabura ibisubizo hamwe bakabarindagiza cyangwa
bakabyerurutsa mbese
cyangwa bakaba
bakiyerurutsa ngo ntabwo bazaho umuntu ari
ntabwo baza hari ntibazi ko byagenze abandi bagasa nkaho bagiye kureba muri computer ngo barebe niba ari muri systeme zabo bakavuga ko bamubuze bakabaza ahantu hose mbese iki kintu ni nacyo cyatumye dushinga dukora initiative cyangwa uyu mushinga wo kugira ngo dushake ikintu bita accountability mu ndimi z'amahanga accountability nk'uko wabisobanuye neza mu kinyarwanda kigeranyije ariko ni ukubaza ese bimeze gute ibisubizo ibisobanuro hari ibibazo dufite abantu bacu bagiye he byagenze gute so icyo kintu cyo kuburirwa irengero kumva umuntu ngo yabonetse ngo yarafungiye ahantu ngo yishwe n'icarugozo ngo byagenze gute cyabaye icyorezo rero kiri muri bimwe byatumye dukora uyu mushinga wo kugira ngo dufashe abantu kugerageza gushaka ibyo bisubizo kuko ubona mu Rwanda ndetse ukuntu bigenda abantu babanze bakareba mu makasho bakareba mu magereza bakareba mu bitaro bakareba aho muri morgue aho bajyana bapfuye bakareba ahantu hose umuntu akazenguruka igihugu cyose kitari na kinini cyane ariko kabura n'amakuru namwe rero ngarutse ku kibazo cya kabiri mwari mwambajije cy'ukuntu iyo miryango imeze ntabwo ushobora kubisobanura pe ntabwo bishoboka nta gahinda ni akababaro ni ugutegereza ni ukwiheba rimwe hakazamo wenda nta wamenya wenda hari nk'uwaje yari amaze imyaka ine tutazi yari wenda n'abanjye baracyahari mbese ni ibintu bitoroshye cyane bitoroshye na gato kubisobanura rero aba mu rwego bimwe mu byo dukora harimo gufasha abo bantu mu rurimi rw'amahanga twakwita secondary victims kuvuga ko hari abantu ba mbere babura ibirengero bicwa icarugozo baziza akarengane bari kubazwa ibintu ibi n'ibi noneho secondary victims cyangwa iyo miryango yabo ni abana babo ababyeyi babo abo bashakanye inshuti zabo mbese abantu babo bari babari hafi
bagira reka nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga umushyitsi n'umushakashatsi mu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Rwanda Accountability Initiative Delphine Uwamwezi maze rero Delphine iki kiganiro ntabwo ari icyawe nanjye twenyine n'icy'abanywanyi b'ijwi rya Amerika reka twari kwiharira ijambo nabo tubaha umwanya n'uwabo ni ikiganiro cyabo reka tubanze duhamagare Rishmo Bala ndabona nimero ye ariyo muri Tanzania Bala urahura komeye
yego turashima n'amahoro
none aya mazina niyo yawe kuko nyakuri se
aya yasiko hanze ariko kirese yuko ariyo nakuze bantazira gose nahisemo kuba ndayakoresha ngaha ku mbuga ngurukana bumenyi
none amazina yawe nyakuri se nta yahe niba atari ibanga
amazina yiwanje nyakuri ni bayihimbaze foste
bayihimbaze
eh
aho muri Tanzania uherereye hehe
neza na neza ndi mu nkambi y'impunzi ya Nduta mu ntara ya Kigoma
yee gusha ku ngingo
nabonye masaha yahera mbona baranditse yuko haza kuba hari ikiganiro avuga ati reka ntange nimero kubera yuko nari mbonye ikiganiro nanjye mfite icyo nakivuga ko
yego
ibintu by'abantu bagenda banyuruzwa ugasanga baburiwe irengero umuntu ntamenye icyabatwaye birakunze kuba ahantu henshi ndetse n'ingaha duherereye turakunze kuba tubyumva biba twankarewe mu minsi yahera nubwo ubu ndengana agahengwe aho umuntu bashobora gusanga waheruka muri kumwe mu masaha ariko hagera amasaha y'ijoro bukeye ukumva ngo naka ngo ya bamutoye ijoro wabaza ukumva bamwe bavuga ati zari imodoka z'igipolisi andi nawe akavuga ati imodoka ntitwazimenye ibyo biraba ahantu henshi ahubwo nk'abategetsi baba basanzwe bariko baratwumva muri kano kanya uraba ibyo bintu bigahinduka ari nk'amwe bishyitse akaba ari umuntu afise icyaha yagira kanaka bakaza bakamufata ku murango izuba ryaka ku buryo n'uwabo abaye amukeneye amenya ati nzomurondera naha aba nibo bamutwaye aho kumutwara batabizi ni amusanga bamana uruhagarara ntibigere bamenya ngo ariho canke ntakiriho ugasanga umuntu azokwamana agahinda k'igihe cyose atazi kuwe yapfuye canke akihari
bayihimbaze wowe mu bantu muri kumwe mu mpunzi hari uwuzi neza ibyo byabayeho
yego cyane hari uwonzi yarasanzwe abaha gufi yanjye na n'ubu gusa n'iyisaha sigaranye n'umufasha wiwe ariko ntazi ngo umugabo wiwe yoba ahagaze aha naha
ye bayihimbaze urakoze
yego namwe murakoze
radiyo Ijwi ry'Amerika noneho duhamagare na Méthode Kambale uvuga ko ari Fidel Castro niko yanditse kuri Facebook Kambale
hello
urahura komeye vuga cyane ariko
ndaho ariko ntabwo nkunda gukoresha urwo rurimi numva nshaka ko twavuga igiswahili
oya iki ni ikiganiro cy'ikinyarwanda ntabwo twavanga indimi ariko vuga gake kuko ndumva ikinyarwanda ucyumva uherereye hehe mbese
nere muri Botswana
Botswana
yeah.
Aha vuga gatoya uko bishoboye mu kinyarwanda igitekerezo cyawe
nyine navuga kuri kandi cyo muvuga cy'abantu banyuruzwa abantu bafata nyine ku buryo butabotse nyine akaba yari ariho ejo kumva ngo ntawe cyangwa kumva yabuze yabura irengero cyangwa kumva no gupfa ahubwo bakamutoragura yamajije gupfa cyangwa akica mu buryo butasobanutse nyine ko akajya kubona ikabona nk'umuntu yagendaga mu muhanda ukumva ngo arapfuye niyo ari amasasu niyo ari imodoka ukayimenya gusa ikomotseho tukaza kujya kubona rero ari ubwo buryo nyine abantu bagenda bipfamo abandi bipfa nyine banyuruje mu byabo bakabura irengero
ye Kambale ndagushimiye radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda niko se Delphi ibyo ni ibitekerezo by'abo bantu hari icyo wabivugaho
yego ni birababaje ko ari ikintu navuga ko cyabaye nk'icyorezo mu Rwanda bo hari no mu bice bindi ahantu hari abanyarwanda usanga bibaho nk'uko bari kubivuga kandi noneho ugasanga inzego z'ubuyobozi zitakanizitse inzego z'ubuyobozi cyangwa inzego za leta nizo aho babonewe aho babaherukirwa babonywe bwa nyuma ni mu nzego za leta iyo leta cyangwa ubuyobozi nibwo baba bugomba kumenya uburenganzira bwabo kumenya umutekano wabo no kumenya amakuru yabo noneho nyuma umuryango waho wajyayo ugasanga barababuze ntago byumvikana kandi bigira ingaruka nyinshi ku buzima bw'abantu mu buryo butandukanye no mu buzima bw'igihugu muri rusange ni ikintu bibabaje kuko abantu benshi ntago babivuga ababivuga usanga babivuga hamwe twita ngo ni mu gikari cyangwa mu matamatama ariko imibare ni myinshi cyane ntago bisanzwe ntago ari normal ntago bisanzwe kubazi kuba ibintu byerekeranye nk'indwara zo mu mutwe cyangwa ibintu by'agahinda gakabije bitera cya gikomere cyangwa ka gahinda bwa bumuga abasigaye bwa bumuga butagaragara bushobora gutuma badafunksiyona badakora imirimo yabo itandukanye ku buryo ubu n'ubu ni ikibazo gikomeye cyane
Radio Ijwi ry'Amerika Delphi hanyuma rero hari umunyapolitike umutegarugori Ingabire Victoire nawe utabariza abantu asaba ukuri nagira ngo nawe muzane muri iki kiganiro hanyuma nawe muse n'abamena babiri mbere yuko twongera gusubira ku banywanye b'ijwi rya Amerika. Ingabire muraho murakomeye.
Yenda bashimiye ko mwanjye muri iki kiganiro tuhuje na Delphine mushimira n'akazi keza bakora.
Uri Kigali hanyuma rero uri umuyobozi w'ishyaka Dalpha umurinzi ritaremerwa mu mategeko mu Rwanda, ukaba rero utabariza abantu bazimira, abantu mbese bayoberwa amarengero yabo. Ni mu mwandiko muremure wanyujije muri Al Jazeera, hanyuma uvugamo, nimba narebye neza, uvugamo amazina y'abantu batandatu, ariko uvuga uti nubwo ayo mazina yuyashyiramo uti urutonde rw'abantu mu gihugu cy'u Rwanda bazimira gutyo ni benshi, babarabo mu mashyaka atavuga rumwe na leta, opposition groups, abantu b'impirimbanyi bigenga, abanyamakuru, mbese mu magambo makeya byifashe bite wowe uri naho ngaho mu gihugu?
Oui, murakoze cyane kuntumira muri iki kiganiro, cyane kuri uyu munsi umuryango w'abibumbye washyiriyeho kugira ngo ukuri kw'abantu bazimiye cyangwa bishwe kubera guhirimbanira ko uburenganzira bw'umuntu bwubahirizwa bajya bibuka banazirikana kandi basaba ko no kuri kugaragara. Niyo mpamvu uko maze kubivuga uyu munsi nasabye ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu, hari abantu benshi bitse n'ingendo, nibyo navuze abantu twakoranaga ubuto bo muri politiki, ariko tuvuge ntabwo nashyizemo nk'umusizi bahati. Umusizi bahati ndibuka umuntu bakoranaga uriya rumagara avuga ati ni gute umusore muremure wa metero imwe na 80 n'ibiro birenze 100 muri uru Rwanda ashobora kuzimira? Kuko icyo washakaga kuvuga ni ukureba niba ukuntu umuntu angana, hanyuma abantu bakavuga ngo umuntu yazimiye ntashobora kuboneka nk'aho hari urushinge rwatakaye mu byatsi. Ntabwo ari ibintu bishoboka. Nibyo, na hari abandi bantu twatakaje Eugene imbere y'Imana mu kanya numvaga ndetse navuga uburyo abo bantu bagira agahinda gakabije. Abo bantu batakaje bafite abana, reka mvuge ku bana babiri, abana umwana w'imfura wa Bonifasi n'umwana w'imfura wa Eugene imbere y'Imana. Bonifasi twagira Imana yari perezida akarya na Jose Mosera yavuze irengero ari muri gereza. Ntabwo ushaka kumva umuntu uri mu maboko ya leta ukuntu leta ishaka kukubwira ngo umuntu yabuze, ariko ingaruka bigira umwana we uyu munsi usanga arira avuga ati doko akora mama warambwiye ati umwana ndamubona ko afite agahinda twajya dusenga umwana akarira ntashobora kumubwira ikimuriza, ariko mbona ko arinda ko kubura ati kuko bicara bakambwira ngo se papa ari hehe, ati ku munsi wa sevaranda ngo se mama wowe ni wawe ari hehe. Ibyo byose ni indirimbo abana bafite ku mutima, kandi bikagora ndavuga ati kugira ngo mbone igisobanura mpa uwo mwana impamvu tukajya gusura se, kuko bari bazi ko se afunze yabaga abajyanaga bakamusura. Ubu nta gisobanura afite cyo kubaha, kuko kubabwira ngo se yarabuze ntabwo abana babyumva. Abana b'imyaka 10 abana b'imyaka 6 ntabwo babyumva. Umwana wa Ndereyimana Eugene yari udahagarariye mu Gasirazuba, kugeza uyu munsi afite ikibazo cya trauma, agomba abaganga bagomba kumukurikiranira bugufi, kuko umwana ahora arira yicaye ku muhanda akavuga ati ngiye kureba papa, wenda papa bagiye kuza. Ni ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu uyu munsi ushima umuryango w'abibumbye wawushyizeho, kuko abantu bakeneye kumenya abantu bacu babuze bari hehe, ese baracyariho, ese baratabarutse. Nanjye ubwanjye ngira ikibazo, kuko nkaze nabayisenga nawe navuyemo, ni umwana w'umusore muto w'imyaka 30, ni umwana w'impfubyi, yari afite abandi bavandimwe be batatu, hari umuvandimwe we bakurikirana gukunda kumuhamagara kenshi akambwira ngo ntagakuruke ntacyo uramenya. Niyo mpamvu koko uburyo tuba dusaba ngo kumenyekane, kugira ngo ba nyiri umuryango natwe inshuti zabanaga n'abo bantu tumenye ese abo bantu baracyariho, ese abo bantu barapfuye, ese byagenze bite, ninde wabajyanye, yabajyanye se byagenze bite?
Niko se Ingabire, ko ikibazo ni iki ngiki? Abo bantu barazimira, hanyuma na Delphine yabivuze ati wabaza mu nzego z'ubutegetsi, kandi inzego z'ubutegetsi ahangaho umuryango w'abibumbye ibyo uvuga ntabwo ari abantu bazira ububandi, ni abantu bazira inzego za leta, bakakorerwa iyicarubozo bakazimira biturutse ku nzego za leta, naho ngaho ikibazo kiri. Ariko noneho mukavuga muti inzego za leta turazibaza ntizidusubize, none se uku kuri kuzagaragara gute?
Ni ikibazo. Reka nguhe urugero. Urabona Boniface yavuze mu kwa 2018 mbere y'Imana, abura mu kwa 7 2019 noneho ngiye muri ribu barambira bati ubutaha rwose ntihagira umuntu ugihura ujye uhita utubwira zena bayisenga yavuze mu kwa gatandatu kwa 2020 umwana twe twicaranye hano mu rugo kuri iyi saha rwose ya saa kumi arahaguruka arambwira ati reka njye kugura amayinite yo gushyira muri telefone yanjye ntambaye nta kibazo aragenda yicara umwana twari kumwe tugakomeza tubaganira saa kumi n'imwe noneho mbona ntarazi turamuhamagara kuri telefone ye ntiyitaba twadutegereje iminota 30 saa kumi n'ebyiri nari mbwiye wa muntu wo mu rwego rwa ribu wambwiye ati ntihagire umuntu wongera kuburiye ibyo uhita utumenyesha nkajya dushobora guhita dukurikirana bugufi njye nahise mbabwira nti mbuze umuntu twari kumwe agiye saa kumi agiye hano none telefone ntiyiriho imukurikirane mu turebere kugeza uyu munsi ntacyo baradusubiza noneho reka mvuge ku bantu bari mu ndani Anselme Mutuyimana yafashwe ku itariki ya 7 z'ukwa gatatu afatwa ku manywa y'ihangu saa 9 zo ku manywa y'ihangu muri gare ya Mahoko
n'abantu bambaye imyenda ya leta
uwo mwana yavuye hano twari turi kumwe aragenda ageze muri gare akiva muri gare ajya gufata moto abantu bari mu modoka ngo imodoka yazi bitambika imbere idafite plaque abonye abantu bavuyemo bambaye sivire umwana ariko nka ashaka gusimbuka igipangu donc urukuta rwa gare noneho ashaka gusimbuka n'abaturage baravuga bati ariko uyu mwana muramushakaho iki noneho ya modoka ivamo umuntu wambaye imyenda ya gipolisi aragenda uwo mwana abonye umuntu wa gipolisi avuga ati mbo ngo hari umupolisi ushaka nta kibazo reka ngiye imirimo ariko bambaze ndabasubiza kabira niba ndatuma akoze ku mukuru mwamushatse kuntabara atari kubwo ari polisi ijyanye reka ngigende tujye kuvugana umwana yaragiye bwarakeye umurambo we wabonetse hafi y'iwabo icyo kintu nakidisitiseho n'abantu bo muri ribu barambwira bati wenda abo bantu ni abantu bari bambaye imyenda ya polisi bari bayibye nibyo bisubizo bampaye ariko kugeza n'uyu munsi nta kindi gisubizo bari bashobora kumva bambwiye gutyo gusa ngo wenda bamutwaye n'abari bibye imyenda yari ya gipolisi barayiyambika hanyuma baramutwara ariko uyu munsi barashobora kumbwira bati se ntabwo muri ashobora kumenya abantu babibye imyenda bakajya kwiba umuntu muri gare ya Mahoko bakamwica nta bisubizo barampaye uyu munsi
ibyo ari byose nubwo haba hari abantu bibye imyenda ya leta nabyo igomba kubikurikirana
nibyo ndabona ibyo nanjye mbaza ndavuga nti niba ari abantu babibye imyenda ese umuntu wibye imyenda ya polisi kuko ntabwo abazwi muri kariya gace simbigisha kuko mukora nkeke ariko niba bavuga bati umuntu yatwawe n'abantu bambaye imyenda ya polisi byonyine birahesha isura mbi ya polisi polisi igomba gukora ku buryo n'impamvu mu nyandiko nasohoye uyu munsi mvuga nti ntabwo ari byiza ku isura y'igihugu cyacu niba umuntu yibye umuntu yambaye imyenda ya polisi polisi ikavuga ati wenda umuntu wenda ashobora kuba ari umuntu wayitwibye polisi kugira ngo yikureho icyo cyasha nigaragaze abo bantu bayibye imyenda inagaragaze ko aribo bagiye kwiba Anselme muri gare.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho Ingabire umbabarire nawe ubugumye ku murongo tuze kongera ku guca umwanzuro ku byo wanditse tuze no kureba impamvu yabyo. Nagira ngo mbanze mpamagare umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Abdul Sefu hanyuma nawe agire icyo avuga abaza ikibazo cyangwa se atanga igitekerezo. Sefu we
namu Thomas Kamirinzi
urahura komeye
amahoro
uherereye he?
Hano ntabwo hajya hahinduka ndi Rwamagana iburasirazuba aho ni mu Rwanda.
Yee gusha ku ngingo
inyunganizi natanga kuri uwo mubyeyi wahuye n'icyo kibazo ndahamya neza ko ninda byarashyitse mu maboko ya ribu tuyuzeho ubushakashatsi namurema agatima yuko aba byinshi nyuma muri ibyo byose bazamenyekana kandi ndamukomeje yihangane.
Ye urakoze cyane.
Murakoze Ijwi rya Amerika turabakunda cyane.
Natwe nuko turabakunda rwose. Niko se Delphine na Ingabire aze kuvuga kuri iki kibazo ni iki ngiki? Bene ibyo bintu biba bigamije iki? Ni ugutera ubwoba abaturage? Nuku mbese biba bigamije iki?
Murakoze cyane kandi ndango nashimire umubyeyi Ingabire nawe nubwo buvuganizi muri gukora ni n'akazi katoroshye mbo tukaze dufite mu kibazo bibona bigamije ibintu bitandukanye ariko harimo iterabwoba deja abanyarwanda afite ihahamuka byinshi navuga ko rirenze rihagije ribafite ibibazo byinshi kubera ibibazo twaciyemo noneho kubacecekesha ni imwe muri mu buryo bwo kugira ngo nyine ntibavuge ntibakome ndetse bafiremo. Rero mbona ni imwe muri metode cyangwa mu buryo bwo gucecekesha Abanyarwanda, kubatera ubwoba kugira ngo ntibavuge, kuko ubona abantu benshi cyane bavura abantu babo. Ni ukuri umunsi urutonde rwose rwamenyekanye abantu bazabura aho bakwizwa kubera ko birakabije. Rero ni ukugira ngo ntihagire uvuga, kuko hari n'aho tuvugana nawe ugasanga n'uwagiye kureklama, wagiye kubaza si umuntu wanjye ari hehe, nawe ntiyagarutse. Ni ukuvuga ko nta wundi wundi uzasubirayo wa gatatu. Ikindi nanone ni uko hari nk'akaha twagize hano muri Rwanda Accountability Initiative, abavandimwe bafashwe. Ingaruka no ku kintu uwo muvandimwe wakoze kivuga ngo RIB niba byarageze mu maboko ya RIB ngo bizamenyekana. Ariko twabonye amakuru y'abantu nabo baburiwe irengero, kandi abo bavanywe n'abapolisi. Abapolisi bafite bafite ibyangombwa, bafite akantu kameze nk'aka badge kerekana izina ryabo n'aho bakora. Abantu bahamagaye abagenzi, abapasaje muri bisi, ni kayu witwa Jean Nsengimana n'uwitwa Antoine Zihabamwe, na n'ubu babuze muri 2019 ntabwo bigeze baboneka. Abo bantu bavanywe n'abafite ibyangombwa bya leta bavanwa muri bisi bagenda nyuma ntibabonera irengero. Nuva ko iyo RIB cyangwa abo bantu twagombye kubaza se bimeze gute, nibo bigeraho nyine amakuru akageraho agahera akabura. Mbona rero bishobora kuba biterwa n'impamvu zitandukanye, hari uko gutera ubwoba, gucecekesha abantu, gukontrola
gukontrola ni nko kwifatira abantu mbese
kabisa, kugira ngo ugendera muri uyu murongo. Niba utagendeye muri uyu murongo ngizi kosikasi ngibi ukuntu bizaba, wa muganitse nk'umuntu munini, umuntu ukuze, umuntu mukuru udafite, atari umusaza cyangwa umukecuru ufite dementia ngo yibagiwe aho ataha, udafite ikibazo cyo mu mutwe, aburirwa irengero ati n'uwari uwari ufunzwe muri gereza cyangwa muri kasho, aburirwa irengero ati, kandi abo bantu aribo bari bashinzwe kumucunga. Ubutaka bwo mu Rwanda burasama bukamira abantu, nta n'ibintu bitumvikana, kandi mbona bikorwa mu buryo bwa sisiteme nyine igira ngo bakontrole abaturage uburyo bakora n'uburyo batekereza.
Radio Ijwi rya Amerika ni ikiganiro Murisanga, umutumirwa ni Delphine Uwamwezi, ni umushakashatsi mu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Rwanda Accountability Initiative. Muri iki kiganiro kandi dufite n'umutegarugori Ingabire Victoire, umuyobozi w'ishyaka Dalfa Umurinzi, ntabwo riremerwa mu Rwanda. Niko se Ingabire, uri umunyapolitike, wowe ibya politike n'uko kuntu abantu bazimira ubona bigamije iki?
Uko aramaze kubivuga, hari igihe bikorwa mu buryo bwo gutera ubwoba, kuko mu minsi yashize Sambahe Anibete umuntu aheruka kuza kunsura, arambwira ati rero umuntu yaranyandikiye arambwira ati ese nshobora kugusura, nta kibazo ariko wajya haragera umugabo umuntu ashobora kuza kunsura. Noneho hageze aransetse arambwira ati atu mbere yuko nza ati nasezeze umuryango, umbwira ati ngiye gusura Ingabire ariko nimpfa nibura muzamenya ko najya kumusura, atari kubura mugenda mukunda ngiye kumusura. Nuko urumva abantu kubera abo bantu banjye bapfuye muri iyi myaka yashize n'abandi baburiwe irengero, mu mitwe abanyarwanda benshi harimo ko umuntu usuye yicwa, harimo ko umuntu umwegereye yicwa, afungwa, aburirwa irengero. Nuko n'imaje hari, niyo mpamvu nsaba ubuyobozi bw'igihugu cyacu kuko ushoboye iyo shusho iveho, abantu bumve ko nta bundi gicibwa mu muryango nyarwanda, dushobora gusurwa n'abantu, ushobora kubana n'abantu ariko ntihagere. Ariko n'ibyo bintu byo gutera ubwoba, ndajya mvuga ko hari n'aho bidakora. Siridiyo Dusabe Umuremyi yari umushingwabikorwa wahuzaga ibikorwa by'ishyaka ryacu, yishwe ku itariki 23 z'ukwacyenda
mu mwaka ushize,
oya ku mwaka wa 2019 yicwa. Twari dufite urubanza rw'abarwanyashyaka bacu bandi bafunze i Nyanza, urumva twagombaga kugabana n'ibyo bamaze kunyura kweshwe kuko bamwishe mu masamo mbiri za masamo ya nibwo bamenyesheje ko amaze kwicwa
nimugoroba.
Mu gitondo nari mfite urubanza, ndatekereza ese ndi buge gute muri uru rubanza n'aba muntu wishwe. Ariko abarwanashyaka bacu nibo bahise banterefona barambwira bati ntabwo twebwe biriya abantu bakoze byo kwica umwe mu barwanashyaka bacu biri budutere ubwoba, turigabanyamo kabiri bamwe muraje Nyanza mu rubanza abandi turaje gutabara umuryango babone ko ibyo bintu bakora bitadukineye n'ubwo ibyo bintu bikora ari uburyo bwo guca abantu intege ntabwo abantu bacikineje habagira ubwoba nibyo birumvikana bavuga bati ministri byo kwayingabire ntitumwegere umwegere bigenda gushyana gutya ariko nyamaha n'abandi bavuga bati urugamba turiho rwo kugira ngo u Rwanda rubye gukigendera ku mategeko rufite ishingiro tugomba no kurukomeza kugira ngo nyine ibyo bikorwa nk'ibyo bihagarare byo kongera kuba he kugira umuntu witwa ku mpamvu zidasobanutse he kugira umuntu uberwe urengero ku mpamvu zidasobanutse ngo hanyuma abantu bagire ubwoba bagende bihinde umuntu yicwe azimire birangire nta rubanza rubayeho nta uzikuntu byagenze bitahubwo tuzabikora tuvuge ngo mukanya umuvandimwe yaravuze abantu bashyikirizwa inzego tuvuge nka Burugira yicwa umuvugizi wa polisi ubwo yaravuje atari umuntu rwose twafashe witwa Bizimana Teofira kandi uwo muntu witwa Bizimana Teofira ni umuntu wari ushinzwe umutekano mu mudugudu aho uwo muvandimwe nka Burugira yari atuye bombi bari inkera gutabara bari baravuye mu gisirikare agenda mwitabye nk'umuntu bari basanganywe bakoranye mu gisirikare yumva nta kibazo ariko Bizimana Teofira we yari ashinzwe umutekano umbere yari ubutse ishyaka ryacu ndetse amaze iminsi yamagana politiki y'ubuhinzi yo kurantema intoki burasirazuba ko bagira intoki avuga ati politiki ntabwo ari kudutemera intoki hanyuma aramuhamagara undi avuga ati gari umuntu ushinzwe umutekano twanabagira mu gisirikare ntituzanye nta kibazo n'umuvugizi wa polisi yaravuze ati icyo gihe aribadege aravuga ati ubu rwose twamufashe ariko nyuma y'igihe gitoya inkuru n'imiti akivugwa yarafunguwe birarangira nubwo ko uyu munsi nta muntu uzi umuntu wishwe Habarugira kandi nyamara yagiye yitabye umuntu ushinzwe umutekano hanyuma bwacya bakamusanga bamuciye umutwe banamunogoye amaso nubwo n'igihe tuba tuvuga ati izo nzego zikureho icyo cyasha zigaragaze byakozwe nande
nibyo n'umuryango w'abibumbye usaba kuri uyu munsi wo guharanira ukuri no gusubiza icyubahiro abazimiye ababa babakeneye ukuri ababa bakeneye kumenya babikoze uburyo byakozwemo hanyuma bagashobora gukira ku mutima. Ijwi rya Amerika, nagira ngo mpamagare noneho Karasira. Karasira we, urakomeye?
Turakomeye.
Wabwira abatumirwa aho uherereye?
Nemere mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Yego, mu kahe karere?
Karere ka Kayonga.
Gusha ku ngingo.
Dore nendimo ku nahoze nkurikirana iki impuza barimo gukora icyegeranyo barimo kuvuga.
Bande, ntabwo ari icyegeranyo turimo kuvuga.
Iyo Delphine yavugaga na Ingabire Victoire yavugaga iyo kuko niba bihari umuti watangwa kugira ngo bikemuke n'uwuhe.
Ye, urakoze cyane Karasira. Yego, uti
umuti watangwa kugira ngo bikemuke n'uwuhe?
Ye, nicyo kibazo cyawe.
Nicyo ngicyo.
Ye, urakoze.
Yego.
Delphi, banza rero umusubize hanyuma tuze guha ijambo na Ingabire.
Mu magambo makeya nuko nkuko insanganyamatsiko y'uyu munsi washyizweho na Rune ubivuga ngo ni ukugira ngo hamenyekane ukuri, hamenyekane amakuru ese umuntu wacu ntibyamugenekeye guta amaherezo ye yabaye ayahe kugira ngo abantu bakore bemere bati nibi byabaye babyemere bakomeze ubuzima. Ukuri kugomba kubanza kumenyekana, ukuri kubyamubayeho, niba yarishwe inicarubozo, niba yaraziraga iki, niba yarakozwe nande, niba bizakosorwa gute, bimeze gute, niba ari ahantu afungiye ese bamusura ese bimeze gute, mbese uko kuri kugomba kumenyekana. Hanyuma inzego zikagomba guhindura kuba accountable. Kuba accountable ni ukuvuga ngo imirimo nshinzwe ku baturage banjye kubarinda no kumenya umutekano wabo n'ubuzima bwabo ndi kuwukora, igihe habayeho ikibazo ndi kugikemura mu buryo ubu n'ubu. Ni ukuvuga ko iyo accountability, uko gutanga ibyo bisobanuro no gukora akazi ka leta kagomba gukorwa neza kandi muri uko kuri nyine kugaragara. Buri ntago wambwira ngo bizata icyizere, hari ikintu twavuzeho mu kanya, ni ukuvuga ngo abantu ushobora kugira ngo ni ukubetimida, kubatera ubwoba, kubakanga, kugira gute, ariko wagira ukabona babaye ibyihebe, ahubwo ukabona babaye bya byihebe bitagitinya. Icyo kintu ni ikintu kigomba kwirindwa kugira ngo ntibigere kuri urwo rwego rwaba rukabije kurushaho.
Ingabire, nawe rero umwanzuro kuri iyi nyandiko yawe uravuga uti ukuri no kuvuga ibyabaye, mbese gutanga ibisobanuro, truth and accountability, uti nibyo bizafasha imiryango gukira ariko bigafasha n'u Rwanda kugira isura nziza ku rwego mpuzamahanga. Ibingibi urabona bizashoboka?
Nibyo birashoboka, ntabwo njya niheba burya, nubwo iminsi bimaze kuba myinshi ariko sinjya niheba. Icyo nsaba cya mbere ni uko imiryango ikorerwa ibikorwa nk'ibyo itagomba gutinya kubitangaza, ikabivuga, ikabigarukaho. Abo ni abakorewe icyaha. Aba kabiri ni itangazamakuru kudufasha kubitangaza no kubivugaho, nk'uko mwakoze iki kiganiro rwose ndabashimiye, kuko n'uwo munsi umuryango w'abibumbye wawushyiriyeho kugira ngo imiryango abantu babivugeho, bivugweho, abantu bamenye ko uburenganzira bwa muntu bugomba kubahirizwa, nta muntu ugomba kuvutswa ubuzima bwe gutyo gusa ngo birangire abantu batabitangaje, abantu batamenye ukuri kwabaye. Icya gatatu ni inzego bireba ko ndazisaba kwinjiramo agafu bagakora nibura nko ngenda bashyikira ndi ubwanjye abo bantu navuze uko ari barindwa ari abishwa ari ababura ibirengero nibura mu bwoko twakoranaga bugufi ubwanjye nge nabonanye n'abantu bari kuri dosiye twabonye nabo. Nuko birakwiye ko bininjiramo agafu bakagira nibura ikintu bagaragaza kuvuga ati nibura kuri uyu muntu hari icyo twabonye, kuri uyu hari icyo twagezeho. Kuko kuvuga ngo kuri buri muntu nakurana amaze kuvuga kuri Jean Damascene bavuze ngo bafashe uriya witwa Bizimana, kuri Anselme baravuga ngo twafashe umuntu nyuma tuza kumenya ko umushumba watangaje ati njye nabonye umurambo aho niwe bafashe. Kuri Sidiyo igihe yishwaga hari umuzamu wari aho ngaho ku bitaro niwe wasobanuye ukuntu byagenze, niwe bafashe akaba ariwe bafunga aho kugira ngo bakurikirane, bati umuzamu yatubwiye ko hari abantu bahageze bakora ibi bigenda gutya aho kugira ngo bari bakurikirane bagakurikirana uwo muzamu bakatangaza mu itangazamakuru ngo twafashe abantu bakicara. Hanyuma igihe cyashira ba bantu bakarekurwa, ibi ni bakarekeraho no kugira ngo dosiye yararangiye, ariko ntabwo yarangiye kuko hari abantu bafite ibikomere. Niyo mpamvu nsaba inzego zireba cyane cyane RIB gushaka uburyo nibura muri abo dosiye arindwi nabashyikirije nibura kugira ebyiri eshatu bakora bakavuga bati hari icyagezweho n'iki, kugira ngo nibura imiryango ishyire agati mu ntembero bakajya bati nibura hari icyakozwe, ubuyobozi bw'icyacu buratureberera, ntabwo bwadutereranye, hari icyo bwakoze. Kuko niba batabikora kuko nabivuze ni isura y'igihugu cyacu yanduga, kuko niba bavuze ngo umuntu yatwawe n'abantu bambaye imyenda ya polisi mu mitwe y'abaturage ba Mahoko bazi ko Anselme yatwawe na polisi. Polisi ntikureho icyo cyashyira ndetse ntabwo twamutwaye, dore yatwawe na kanaka bamufata bamushyikiriza ubutabera bigaragara.
Mbere y'uko tukurekura nawe wigumwe umwanya wawe wari ufite ibindi ukora, ndagushimiye ahubwo ko twamaranye uyu mwanya wose, hari akantu ka nyuma nagira ngo nkubaze na Delphine aze kukakomozaho. Inzego z'umutekano z'u Rwanda wowe ubwawe urivugira yuko ujya kuzireba ntibigire icyo bitanga, ese ni imikorere mibi, ese ni ubushake buke, ese ni ubushobozi buke birimo kutamenya umwuga, ibyo byose biterwa n'iki? Ibi ngibi bire ubona bifitemo uruhare?
Navuga ko mu byo mbajije byose nahitamo ubushake buke, kuko njye nemera ko inzego z'umutekano RIBU bafite ubushobozi pe, nzi ko bafitemo abantu bafite ubushobozi n'ubuhanga. Icyo mbisabira uyu munsi ni uko ubwo buhanga bwabo babushyira a la disposition, dok babugenera n'aya madosiye nabashyikirije bakagira ikintu badushyikiriza. Ntabwo nemera rwose ko ari ubushobozi bukeya, ntabwo nemera ko batabifitiye ubuhanga, ntabwo nemera ko badafite ibikoresho bihagije, byose barabifite, babishyizemo imbaraga hakabamo n'ubushake. Nzi ko batubwira amakuru y'uko aya madosiye y'aba bantu uko ari barindwi, niba navuga abo barindwi hari n'abandi benshi, nzi ko babishatse bakabishyiramo ubushake basubiriza ukuri kuko byagenze.
Ingabire Victoire, umuyobozi w'ishyaka Dalpha Umurinzi, ndagushimiye cyane, hanyuma rero ugira umunsi mwiza.
Namwe murakoze cyane kuba mwari muntumiye, murakoze. Ndabashimiye rwose.
Ye Delphine, we turacyakomeza.
Delphine nawe ukomeze ugire ikiganiro cyiza kandi urakoze.
Ye nuko. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turaganira rero nyine kuri uyu munsi mpuzamahanga wo gushakisha ukuri, gusubiza icyubahiro abantu bazimira ku buryo budasobanutse, bapfa ku buryo budasobanutse, ariko biturutse ku nzego za leta. Nuko nibyo ro turimo kuganira wemeze gute. Umushyitsi ni Delphine Uwamwezi, ni umushakashatsi mu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Rwanda Accountability Initiative, ari muri Australia. Hanyuma rero uwo dufite kuri telefone yitwa Claude. Claude we, urahura komeye? Yewe, telefone yawe iravuga nabi, gerageza, uruherereye he?
I Burundi
hehe?
Awe muri zone Buringa niho merereye mu Burundi.
Buringa?
Igihanga bubanza.
Eh, nuko mu Rwanda hari nahantu yitwa Buringa nzi.
Ni zone.
Gusha ku ngingo rero.
Ego, ama mpanje kuramutsa mwebwe muduhaye umurongo. Hello.
Ndakumva, komeza Claude we.
Igo, ndabasubiye cyane, hama muri ivyo navyo nibaza ko twosaba ko ababijejwe ubutungane ndetse n'ababikurikirana hafi baje gukurikirana ubuzima bwa kiremwa muntu ko botubera amaso kumbure bakamenya biriko biraba mu gihugu. Gendi bata aho duherereye.
Yego, komeza.
Yo nabyo.
Yego.
Duherereye ni gisagara, ni gitoya mugabo kiratekanye. Kuri samtuli kuri kirana tubyumva ku maradio ngo hango habaye ibihingo habaye ibi. Bwo byukuri bo zabara kuri kirana kugira ngo bena bamenye ukuri.
Yego, no mu Burundi hari imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu igitanga amaraporo buri gihe ko hari abantu bazimira, abantu batorwa ibyiziga, ibyo ngibyo no mu Burundi birahari. Yego Claude, ndagushimiye
anje, murakoze cyane.
Ye, Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nikoze Delphi, uko mwebwe mubikurikirana mukora ubushakashatsi, nikose ibi bintu hari uwavuze ati bizagenda gute, uyu muti ni uwuhe kuko gushakisha ukuri ku bantu bataguha ukuri nge ndumva ari ihurizo?
Ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko gushakisha ukuri ku muntu ufite ukora effort, hari ikintu baje mukanya se n'ubushobozi buke n'ubushake buke, n'iki n'ubushake buke bafite ubushobozi bwo gushaka guhisha ukuri. Donc kujya gushaka ukuri ku muntu, wowe uri gukora effort, uri gukora, uri kwishyura amafaranga ashoboka yose kugira ngo ahishe kwa kuri, ni ihurizo ritoroshye. Kubera ko ariko ikigaragara ni uko nk'ibyo Madame Ingabire ari kuvuga, aho kugira ngo bajye gushaka ibimenyetso cyangwa bajye gufata uwo muntu wakoze warigishije uwo wundi, bajye gufata abatangabuhamya, ndetse ugasanga ni gusibanganya ibimenyetso aho kugira ngo bashake kuri bari gushaka kuguhisha kurushaho. Rero ntabwo bishobora gushoboka. Mbona ikintu gishobora bizatera ni ukwigaragambya no kwiheba cyane n'agahinda gakabije cyane, noneho no kugira ngo abantu babe ibyihebe. Mbona bari gukora sisitemu yo kugira ngo abantu babe ibyihebe, noneho bazagira wumva ngo abantu bishe abandi ngo abantu bajye, mbese hariho ibintu ahari navuga ko bitigeze byumvikana byose n'ibyuririzi. Reka mbite ibyuririzi, zizo sisiteme ziba zidakora neza, zizo sisiteme zituma abaturage bazitera icyizere, kuko ntabwo najya kugutabaza uri leta kandi nzi ko hari umuturanyi waburiye mu maboko yawe, ntabwo bishoboka. Rero njye mbona ni ihurizo rikomeye, ni nayo mpamvu nasaba nanjye abantu bose bahura n'ibi bibazo, abantu bafatwa bahohoterwa, abantu babura, abantu bagasanga bafungiwe ahantu batazi imyaka batazi, nyuma bagasohoka gutyo gusa nta dosiye ntake, bajye babivuga hari imiryango mpuzamahanga nubwo nzi ko imyinshi bayirukanye kubera nyine kugushaka guhisha uko kuri ariko buri wese ashyireho ati buri wese ashyireho igikorwa cye uruhare rwe rwo kugira ngo niba buze umuntu abivuge niba buze niba hari ukuntu bamufunze cyangwa bamurenganyije abivuge kuko guceceka ni nko guha kubabwira ati mukomeze mubikore mukomeze mutugire nabi mukomeze mudufate nk'aho nta burenganzira bwacu dufite ni ikintu kitoroshye ariko buri wese hari no kugerageza gushyiraho ake
none se nka buriya kuko inteko ishinga amategeko tuyita intumwa za rubanda bo mubona hari uruhare bagira kugira ngo bene icyo kintu babwire inzego z'umutekano bati nimusigeho
ni ikibazo gikomeye cyane sinzi ukuntu abivuga ariko sisiteme yose urabona nko mu ruganda akamashini kamwe cyangwa etapi imwe ya shene y'uruganda inyipfuye cyangwa idakora neza ibintu byose birapfa nuva ko na produit fini ikintu muri bubone kiyube cyapfuye izo nzego zose ubona nta bushake zifite zo kugira ngo zibikemure abo izo ntumwa za rubanda nge sinzi niba ari intumwa za rubanda sinzi nabo barabana barabatoye kuko hari igihe hari babanoma bakabatereka aho ngaho bakababwira ngo nimujye ahangaha ariko ntabwo nzi akazi bakora ako kuvuganira abaturage bagombye kuvuganira ntabwo bagakora aho ugasanga nabo bafite ubwoba cyangwa nabo bafite ubuhari urunuru ugasanga bakangisha abaturage ngo ngewe nziranye na kanaka ngo nkorana na kanaka ngo ndahanaha ngo nuvuga biragenda gutya usanga sisiteme yose ikeneye kwiminjiramo agafu wa mugani kugira ngo ubwo burenganzira bw'abantu ukuri ubutabera kuko uyu munsi wa 24 z'ukwa gatatu Roni yavuze ko ari umunsi wo kumenya ukuri no kubona ubutabera kuri abo bantu baba barakwewe iyicarubozo cyangwa barayishwe urupfu rudasobanutse bigizwemo uruhare na leta ibyo byose rero nibikorwe nibyubahirizwe naho ubundi uzasanga igihugu kiri gukora ibyihebe kandi ingaruka zizaba mbi cyane kurushaho
radiyo Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira nyine kuri uyu munsi mpuzamahanga wo guharanira ukuri no kugarurira icyubahiro abazira guhonyora uburenganzira bwabo ku buryo ndengakamere tuvuge nk'abakorerwa iyicarubozo abazira impfu zidasobanutse n'abazimizwa n'inzego za leta Loni rero yashyizeho uyu munsi 24 y'ukwa gatatu buri mwaka yabifashe icyo cyemezo mu 2010 turaganira na Delphine wa mwezi nuwo mu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu Rwanda Accountability Initiative mbese guharanira ko u Rwanda rutanga amakuru kuri bene ibyo bintu kuri telefone dufite la vie
halo
urakomeye
yego turakomeye
amazina yawe yose nayo yaheze
amazina yanjye banyita abarugere cyikamba
uherereye he?
Ha makuru. Herereye Ujumbura mu cyo Ujumbura.
Yego gusha ku ngingo. Yego.
Ha makuru umunsi mpuza amafungo hariwe abanyurujwe. Nabi n'aba baragiriwe nabi basanga leta ntibitaye.
Yego.
Nk'intererano nshaka gutera muri bino bihugu byo ngaha muri Afrika ku mugabane wa Afrika. Burya turafise ikibazo cy'uko demokarasi itaratsimbatara tuyumva ivugwa nyene gusa mugabo ugereranije kuraba mu mikorere y'amapuvuware agize mu bintu mu makarakteristike agize
amapuvuware ni ukuvuga ubutegetsi yikomeza
usanga hariho amakarakteristike agize demokarasi ugasanga ntayariho hari ibidakoreka neza hakabero mu gisata cy'ubutungane muri pouvoir judiciaire kujya twabibona yuko muri Afurika hariho ikibazo icyo nyine cy'ubutungane usanga budakurikirana cyane kuri abo bantu usanga baba barahohoteye abo bantu ugasanga bimwe na leta nyine ugasanga bamwe bahohotewe nyine ugasanga niyo leta nyine iba iri gufite nk'uruhare
Lavi ndagushimiye.
Yego. hama muri ico gihe rero umva biragoye ukugira ubone utungane bujanye n'ico cyaha kiba cyabaye kuko mu gihe leta ugasanga onyene mu nzego za leta ari habo barabigizemo uruhara bakiri ku butegetsi.
Ye urakoze cyane Ravi.
Yego.
Radio Ijwi rya Amerika duhamagare na Afrodis. Noneho rero umutumirwa aze kugira icyo ababwira dusoza n'iki kiganiro kuko igihe kirimo kiragenda. Afrodis. Urakomeye. Uherereye he?
Uherereye Kigali mu Rwanda.
Irindi zina ryawe?
Nitwa Nzabonimana Afrodis.
Ye, Nzabonimana. Gusha ku ngingo.
Ibigaragara ni uko abantu bagenda bazira ariko tukayoberwa irengero ukumva umuntu ngo aravuze ko yatanze igitekerezo ukayoberwa irengero rye tugategereza tugaheza.
Uravuga gutanga igitekerezo nko mu itangazamakuru cyangwa se
itangazamakuru kuri za social media cyangwa kuvugira rubanda n'abaturage
ibyo
nabyo kuvugira abantu. Yego. Ya kuvugira umuturage runaka ugasa n'umuntu hari ukoze ibidakorwa.
Hari umuntu uzi ibyabayeho?
Ndabazi cyane bese.
Benshi ni nk'abangahe uzi?
Abo nzi ni babiri.
Bazize ibitekerezo byabo?
Bazize ibitekerezo byabo ugasanga utanze igitekerezo uri kuvuganira rubanda. Ugasanga nyine bikugeze nk'ingaruka.
Nzabonimana urakoze.
Nami murakoze.
Ijwi rya Amerika. Niko se Delphi. Twanzura iki kiganiro uyu muhanyi w'Ijwi rya Amerika Nzabonimana Afrodis azanyemo akantu ko kuzira ibitekerezo.
Yego. Yego, icyo ni kimwe mu bintu binini cyane mu bintu bikomeye abantu bazira kuzira gutekereza hamwe ngo kwitekereza bikaba icyaha mu gihugu n'ikibazo gikomeye cyane. Kuzira ibitekerezo, kuzira umuvandimwe, wenda ngo umuvandimwe wawe ngo yagize ibitekerezo nyine nk'ibyo byose, kuzira umutungo, kuzira ngo wagiye kurekera wagiye gusaba uburenganzira bwawe ku kindi kiniki, kuko hari nk'umuntu usanga yararenganyijwe mu buyobozi ubu cyangwa n'umutegetsi ahanaha ugasanga arabizize kuko badashaka kumuha cya kintu ari gusaba. Kuzira ibitekerezo ni ikindi cyorezo kinini cyane kiri inyuma y'abo bantu bose, kuko usanga n'abahanzi bazira ubuhanzi bwabo. Uyu muhanzi azize ubuhanzi bwabo umurongo utukura uba warawurenze kera cyane, ni ikibazo gikomeye cyane. Umuhanzi afite impano yo guhanga, yo guhanura, yo gushimisha abantu, ariko ugasanga arabizize. Ni ukuvuga ko ibitekerezo by'Abanyarwanda nibyo byagombye kubaka igihugu cy'u Rwanda, nibyo byagombye kubaka ejo hazaza, ariko niba umuntu abizira ni ukuvuga ko atemerewe gutekereza. Nibyo nahoze mbabwira kare, ni ukuvuga ko iki kibazo twavuzeho uyu munsi hari n'uko kizagishakira igihe kinini cyane hakaba deba ihagije, ariko ni ukuvuga ko niba umuntu atemerewe gutekereza, umuntu atemerewe gukora, atemerewe kuvuga, ese icyo gihe iki gihugu cyaba kijya hehe? Niba kandi umuntu atemerewe no kubaza ati se umuntu wanjye yagiye he, umuntu wanjye byagenze gute, mwumve urwo ruhererekane rw'abantu babaye victime, abantu baziza ku karengane, abantu baziza agahinda gakabije, abantu bashatse ibyo bisubizo, bashatse uko kuri bakakubura. Ni icyorezo kibi cyane, ngira ngo leta yiminjiremo agafureti ivuga ati iyi sisiteme turi gukora, ibi bintu turi gukora, turi kubaka ibyihebe by'ejo. Kandi ese ni cyo dushaka? Ese dushaka ko abantu bazubaka cyangwa dushaka ko bazasenya? Nimwibaze, nakandangirizaho, nimwibaze nk'uwo mwana wirirwarira afite agahinda avuga ati papa azagaruka, sindi bujye kwiye kubera ko ntegereje papa, ese papa byagenze gute? Uwo mwana azakura afite uwuhe mutima? Uwo mwana azakura ese avemo inyangamugayo cyangwa azavamo umurakare w'umugome ugiye kujya gushaka papa we atazi n'ahari kumushakira?
Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro aravuga ararekwa ntashira rwose. None rero banywanyi b'Ijwi rya Amerika, nagira ngo mbashimire mufashe no gushimira Delphine Uwamwezi ashinzwe ubushakashatsi gukusanya no gusesengura ibimenyetso kuganira no kugira inama abategarugori babuza abagabo babo ibyo byose ni mu rwego rw'abantu bazimira bajimijwe n'inzego za leta n'abantu bazira igicarubozo n'abantu bazira imfu zidasobanutse biturutse ku nzego za leta Loni rero uyu munsi ikaba yarawuhariye abo bantu bose kumenya ukuri kugira ngo ababo bashyira umutima hamwe ndabashimiye cyane rero na Delphine wa mwezi ndagushimiye cyane mwese murakarama.